osanira kusasula musala tosanira kola tosanira kuchala obulungi bw'okusanira kubala kuka obulungi bw'obwo bulabisa banno bobeera nabo boba wabakisembo wayitirira nnyo mazimu yakanyonyo bazikira nnyo agwanira omukogu kokokwata ebigambo by'okukuleka sibirowooza ngasoloza omusolo gwe sikusoloza mama amaziga gisera nkwatakondaba oli kyakulya gwe siyoyeza kyakunywa oli muze emisuwa gyekyanze manya kwagala weka saba tondeka nzeka manya kwagala weka gweweka manya kwagala weka saba tondeka nzeka manya kwagala weka bawemba osanira kusasula musala tosanira kola tosanira kuchala obulungi bw'okusanira kubala kuka onyirira okirako ey'ebika ebire mbadde kuba nasimu twogere obulungi bwenze buntabudde omutwe mama newekerane netabangula omutima nengulagira okukwerabira era nkulowooza wantabangula nkizudde wampapankula wanjawuza wanediza manya nkwagala weka saba tondeka nzeka manya nkwagala weka gweweka manya nkwagala weka saba tondeka nzeka manya nkwagala weka bawemba wanira omukogu kokokwata ebigambo by'okukuleka sibirowooza ngasoloza omusolo gwe sikusoloza mama obulungi bw'obwo bulabisa banno bobeera nabo boba wabakisembo wayitirira nnyo mazimu yakanyonyo